impamvu nshima imana nshuti tutateze gutana uru wagaciro katagereranywa uwo unyumva navuze ujye uvuga kuhuze iteka iyo nshaka umuntu wanyumva uri mpande imana yanyihereye koko ntawagusimbura Ntawumvuga nawe uhari ni watuma banshyira hasi mbonwa n'iri shyaka uri hose Like the sun after rain You brighten my days With you by my side